come here number one. Bumbo crap.
It's cooked that.
Utadanganya kusema wengine wawazi. Ukweli ni kwamba wanaume mmeumbwa vichwa wazi. Mpaka nakosa majibu. Ile penzi lishachanganywa na wivu. Mama kanifunza utulivu. Ananisisitiza usikivu, baby. Sako nini nisitulie? Fano na ninye manini? Uko razi we umie? Furaha nipate mimi? Usemi sina.
Sina. Sina.
Chakusema sina tena.
Sina.
Yeah.
Usemi sina.
Usemi sina.
Sina.
Yeah.
Sina.
Usemi sina.
Sina. Usemi sina.
Chakusema sina.
Mapenzi ni maua, moyoni mwangu yanachanua. Yarisha waita kaga kuniua. Usishangae na jishaua. Nilipoteza hamu ya kula. Domana kila nacho nipana kula. Iwe papa machura. Nakula ndo kisha nakula. Sa kwa nini siturie? Mfano na nini manini? Uporazi ugurie. Utamu nipate mimi. Usemi sina.
Sina.
Chakusema sina tena.
Sina.
Usemi sina. Usemi sina.
Sina.
Sina. Usemi sina.
Sina. Usemi sina.
Chakusema sina.
It feels like I'm fully low. For the first time I never seen love like this before. Condemn you so wide.
Zenwap.com.
Condemn boy, call me number one.
The mix.